to pray. You please, Lord, teach me. Teach me. Oh, Lord, I want your soul. But if I don't know where to sow, you please, Lord, show me. Oh, yeah.
Nasa nikifa moyo leo, na kumbe kesho ndo ulipanga, kunibariki itakuwaje. Ate, nikikata tamaa leo, na kumbe kesho ndo ulipanga, kuniinua itakuwaje.
Oh yeah, nazidi, kazana, kwa imani, na ngoja, ipo siku itafika. Nangoja, ipo siku itafika.